Hakuna tanza majojo mint. Zile clash za makokozi. Tulithare uchokozi. Mziki ukawa mkombozi. Hakuna tanza majojo mint. Zile clash za makokozi. Tulithare uchokozi. Mziki ukawa mkombozi. Eo mama yoyo. Tumepima malo. No turning back we go go. In this journey go go. Eyo mama yoyo. Tumepima malo. No turning back we go go. In this journey go go.
Mayo. Mayo. Nyakalaga ndiye dereva, isafari siya kulegeza. Weka fitina utatengezwa, weka milima tutapeleza.
Eyo mama yoyo, tumepima malo. No turning back we go go, in this journey go go. Eyo mama yoyo, tumepima malo. No turning back we go go, in this journey go go.
Mayo, 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 malo, 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 mayo, mochiko malo, 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 malo.
We started from the bottom, now we're here. We started with the buttons and the fuckers never here. Cause walitupapa tumekuja kualimia. Ati zikishika tutawachia kwa njia pao. Haujala pili pili and yet hauna chills. Wezidi cheka dreams etu corona pills. Wejenga kuto kitaka kazi ya deals. Hakuna chip chip like wetu huwaga deals. Tushakitenga na vikosi. Jukuna watu wa mikosi. Waneza kutabiri kizungu posi, posi. Present ya kwetu ama ni can see. Your tense on past present
defense. Hakuna tanda majojo mint. Zile clash za makokozi. Tulithare uchokozi. Mziki ukawa mkombozi. Hakuna tanza majojo mint. Zile clash za makokozi. Tulithare uchokozi. Mziki ukawa mkombozi. Eyo mama yoyo. Tumepima malo. No turning back we go go. In this journey go go. Eyo mama yoyo. Tumepima malo. No turning back we go go. In this journey go go.
Mayo, mayo, mayo. Malo, malo, malo. Mayo, mochiko malo. Malo.